days. Things are changing, I'm going crazy. Have you seen the preachers who changed and became gay? Squeezy killer them. Ukimuliza kumbwa na bata bata na kata bata kiele. Squeezy glasses so chochote. Watu wana red car. Bossi kamganda dangote kaisahau tip top.
Manzese
kimademu wanauza tigo hadi kigogo mabibo wote. Vijana wanakula gade tuenda na wakati na ukitaka vishada. Nunua sim tana chati yani smartphone. And when I'm gone, guess what? Me kobanta wapa central zone. Mana hitema ikopea mnaiendesha kibe. Mari bobu mnavilea na sio majeme. Mirako mani we mfano nikiwa leje. Ndari na ndimu rano nisa kwenyendesha fe. Sina team, nasimama wima. One man army. Weki mbunga mina kupa Katrina. Mesa tsunami. Sanini mvuvi. Mziki ndo jahazi ila kuapata samaki ni mziki. Sofa ya kazi. Na these two na kwenye show na pigwa na mawe. Mekao menipa nyota. Rap kisa down. Yani lazima upaka kwa kigusa ya toka mkubwa na wanae. Mindo kingsi ya na kiki, snite king kiki. Kuivua clown juu ya kichwa hiki hawafiki. Nimejikita kakisiki and nobody can see me, myself and I. Oh,
najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Katari, oh, action, oh. Naona nanda mwisho kwenda mwanzo kwa maina go. Oh, 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 oh. Najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Katari, oh, action, ha. Naona nanda kwenda mwanzo kwa maina go. Oh, 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 oh. I'm the one and only big show. Sio pole pole mina tongwa sio damn damn nigga dole dole. Nipo wasi watongwa wakwapi wale pale clockwise wade akasepa bitch yake so nice. I love tongwa who has tongwa anadongo mengwa kwanza mazara sio siri na busara sikuwa soba na tongwa makari na viroba. I reki gambo hami mtu kuna no. Nina wazidi umri no. Sweat squash me down. Wanajua wazazi wao kwamba mi dinja mini street laugh nigga zoruba yao. Kama wajui kuchana mnasikiliza kelele zao. Mina jua ni mchawi alafu najita tawi. Kwa tarifa yako emekula kwa kwa tulari. I'm steam. Who's got the keys to my prima. Nisha kujua nitakushika kwenye kirima. Najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Katari, oh, action, oh. Naona nanda mwisho kwenda mwanzo kwa maina go. Oh, 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 oh. Najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Katari, oh, action, ha. Naona nanda mwisho kwenda mwanzo kwa maina go. Oh, oh, oh.
Yo. Naishi mita ya kishuo ilani toto la uswazi. Kopo so mnalaji, wakopo so mhaji. Mitena mini darasa za kutembea kwenye maji. Sina mistari ya majungu kikuchana na kutagi. Wese utaki kazi, basi mwaga razi. Pande ngazi, pande hazi. Embe tamu, shimu nazi. Shimu wazazi, kichwa panzi. Paki tanzi. Nilikuwa around town, radhia na mkazi ya dolo. Mfalme wa rhymes ya fandi anatoka holo. Machizi mitani wanasema mkali solo. Ukienda dukani anauza Mr. Oyoyo. Wakali changanya, fanya mziki wa biashara. Shabiki redioni anauma tosu wa bagara. Sasa mwambie mtu kweli akahisi na mkejeli. Kamkubwa kwa makini muoza mishagameli.
Najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Katero, action, ho. Naona nanda mwisho kwenda mwanzo kwa maina.